Misano budde bubo tuisemu Unisiso tambuziza onkumye Jepise ise nganta ukajitangi Obadde nange bienna kusabye ompadde Ababa tafunye kitango baddiremu Lunako luddako kabafuna makoba Era kitange mu luyimbo lw'essaawa eno Ze ni na mwesala
Uru nolu imba Yesu tata Nsaba yesala mchiro chino Aba chata mbuno bakume Aba nye wakoba watu lotu lunji Aba fumba baso wagane emisana Oba tase vale mekulwana Bakumire bulungi mukisenge Otuloze ebiroto ebisubi Omanyi bwetwebaka tubanga bafu Kumacho tutukuze taata bwetyo Mwesabye sala eno Munu n'oluyimba Yesu tata Nsaba yesala mukiro kino Abachata mbuno bakume Abane wakoba watu lotu lunji Aba fumba baso wagane emisana Obatase vale mekulwana Bakumire bulunji mchisenge Oturose vioto ebisubi Omanyi watewa katu wanga bafu Machoto tukuse tata bwetyo Mwesabye sala eno Munu n'oluyimba Yesu tata Nsaba yesala mukiro kino Abalina agalwadde agalwa zito Chali nechino chino wakulame Awali na emande ziba kuteko Kamani mumiranga Yesu sasira Machali nechino chino wabune Eri ya wabakuru mokole sindi Oba yambe oba kume oba wongisa Bambalaya na vena bambi sasira Naeba kankane marame etisayo
Obudde kakano kitange kuzime Ababetegese bagende bakolo bwenzi Abetegese okubba era n'okutta Tobaganya ssebo taata basaasire Abasize ebitambo byabwe biggalire Badigize bagenze mu bituula Nabo kitange saasire obakuumireyo Naye balumirize
Munu n'oluyimba Yesu tata Nsaba yesala mukiro kino Abachata mbuno bakume Abalye wakoba watu lotu lunji Aba fumba baso wagane emisana Obatase vale mekulwana Bakumire bulunji mukisenge Oturose biroto ebisubi Omanyi bwetwebaka tubanga bafu Kumacho tuzukuze taata bwetyo Mwesabye sala eno Munu n'oluyimba Yesu tata nsaba yesala mukiro kino abalina galwadde agagazito bakyalina ekiro kino bakulabe abalina emande zibavuddeko abalimuumira nga yesu saasira bakyalina ekiro kino obagumye eriya ababafuluma okkola ensimbi obayambe obakume obawa omukisa bamalaaya nabeera bamubisaasira naye bakankanye balabe etiisayo